Did your mama not tell you don't go play outside when the weather's bad?
Touch.
Usipolala macho hauna chako umeuawa. Ukikimbia bato weso komando ni kawa. Uko kina cha bahari umezoea kuoga kwenye bwawa. Uko umekuja sayari haina kunguni haina chawa. Tapagawa manyanga madawa ni Mungu anagawa ndo anayenipa power. Tuko kwenye rush hour kutoka bila shower kula bila kunawa. Ukijifanya rude mimi mwenye nimepinda jambazi Masud. No cash no food baba utakula hiyo attitude. Ukiletea mood mimi ndo napendaga sana very good.
Very good.
No cash no food hapo utakula hiyo attitude. Oya we si unataka information. www download the application. So napenda penda kujua inavyokwenda situation. Okay, www download the application.
Oya
we. So nataka information. www download the application. So napenda kujua inavyokwenda situation. Okay, www download the application. Redio imemeza kada, hawana nyimbo washa sada. Kitumbua kimeingia mchaga, mbona wata baba. Propaganda, mara kimeshuka kimepada. Kuleta pigo za kisha, ba, moto baba. Ukijifanya rude, mimi mwenye nimepinda jambazi Masud. No cash no food, hapo utakula hiyo attitude. Ukiletea mood, mimi ndo napendaga sana very good.
Very good.
No cash no food, hapo utakula hiyo attitude. Oya we, si unataka information. www download the application. So napenda kujua inavyokwenda situation. Okay, www download the application.
Oya
we, si unataka information. www download the application. So napenda kujua inavyokwenda situation. Okay, www download the application.
Classic music.
Exclusive from SureLoaded.com.